sen ayo yo. Chiki chiki kiki chiki chi. Krikiti krokoto to to. Kini ona to. Unagundua misipo zingo. Ninae baby wangu ananipenda na ananipa maringo. Nanenepa to. Nimetoka mashavu na shingo. Tomana napendeza na ngaa vizuri na badili mitindo. Ai nyinyi nyinyi. Mbona mkusema mtu akipendwa na kuwa mzuri ngejulia wapi mimi? Wabaya nyinyi nyinyi. Mbona mkusema mtu akipendwa anatulia ngepungua wapi nyinyi? Asa niacheni niacheni. Nimpende baby wangu anavyo nijali anavyo nitunza. Baby wangu asa niacheni to. Nimpende peke yangu anavyo nijali anavyo nitunza. Gami peke yangu ndo maana naimba
wololo 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 wololo.
Ay baby
wololo 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 wololo.
Ay keke
wololo 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 wololo.
Baby
wololo 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 wololo.
Ay keke. Mungu bwana fundi sana kanipa mtu mzuri sana yuko right.
Oya yuko right.
Ananipenda sana anampenda sana tunavyopendana. Atari ni copyright. Kila kitu copyright. Ai nyinyi nyinyi. Mbona mkusema mtu akipendwa na kuwa mzuri ngejulia wapi mimi? Wabaya nyinyi nyinyi. Mbona mkusema mtu akipendwa anatulia
ngepungua wapi nyinyi?
Asa niacheni niacheni. Nimpende baby wangu anavyo nijali anavyo nitunza. Baby wangu asa niacheni to. Nimpende peke yangu anavyo nijali anavyo nitunza. Gami peke yangu ndo maana naimba
wololo 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 wololo.
Ay baby